basi. Na kutafuta wangu mtashi, chikupata wangu wa nafsi. Nitakuwa nimepona basi. Na kutafuta tafuta basi. Na kutafuta wangu mtashi, chikupata wangu wa nafsi. Come panda basi. On time, come on time. On time, right on time. On time, fick on time. On time, right on time. Umkali wangu dakitari, nakuitaji bado nakutaka. Kama yona ninawe nilikwepa, nimerudi najua ntakupata. Umenilinda vile inafa, ujanitelekeza umenitoa fa. Jua kwangu vile ninaka, wewe ndio wangu jua unanifa. Mimi niwa, mimi niwa, mimi niwako. Wewe niwa, wewe niwa, wewe ni wangu. Mimi niwa, mimi niwa, mimi niwako. Wewe niwa, wewe niwa, wewe ni wangu. Nakutafuta tafuta basi. Nakutafuta wangu mtashi. Chikupata wangu wa nafsi. Nitakuwa nimepona basi. Nakutafuta tafuta basi. Nakutafuta wangu mtashi. Chikupata wangu wa nafsi. Come panda basi. On time, come on time. On time, right on time. On time, come on time. On time, right on time. Come on in time, neke huru. Kuja kwangu leta.